emadlelweni laluhlata lapha ngihola khona esigodini sekufa yena uyangikhokha etikhathini letinzima uyangilondvoloda etikhathini tenjabulo mina ngiyambona emadlelweni laluhlata lapha ngihola khona esigodini sekufa yena uyangikhokha nini mandla wonke yena kahlula lutho nini mandla wonke yena uhlale nami
uyangihola emadlelweni laluhlata
Tengo bono lika ma Nunca ni bako ma bufigi Entendo ya con ma enzue Tengo bais enzua Ezo luini Obo nunca ni bako ma bufigi Entendo ya con ma enzue Wena uti mbisile Watu uza ubanati Anasiponi sile Injela usongi hola
Uyangi hola Yama sepeni Lalu sata
Minendenga tambana
Uyangi hola Yama sepeni
Lalu
sata
Lalu
sezulwi tinas nawa mani tumo salu pagami sitting wake wake tumde nangzoba kuwa wange pumhlaba wathi ngise kuwa tata watu sezulwi tinas nawa mani tumo salu pagami sitting wake wake